akachiko ka parliament akavunanyizwa kukulondola ensasanya awamu n'entambuza y'emirimu bitongole bya government ebyenjawulo aka public accounts committee oba paka kaayise era ne katumya mu bwangu ddala omutesiteesi omukulu mu ggwanika ly'eggwanga Ramadhan Ngobi agende mu parliament y'eggwanga era mu kachiko kano yennyonnyoleko ku bbanja ly'eggwanga Uganda lino lyerina mu kiseera kino lye bagamba nti lifukidde eddala kayinja mu ngatto kino kivudde ku mbeera eno ey'okubanga obunkenke bweyongera okubalukawo buli olukya naddala ku bbanja n'amabanja amangi Uganda gerina agongera okukula buli kiseera okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano nga ye Goreth Namuga w'abadde ayogerako eri ababaka kajiko kano alagidde ddala nti waliwo obweraliikirivu bw'ekika ekyamaanyi okusinziira ku alipoota esaabalizibwa ebitabo bya gavumenti eyongera okulaga nti kakana ebbanja lya Uganda lyeyongeredde ddala okulinnya okusukka mu triliyoni 10 ekintu ekyongerera ddala okwennyisa kino nno kiba kitegeeza nti singa ebbanja lya Uganda liba lyeyongedde okulinnya olwo bannayuganda okusasula ebbanja lino bateekeddwa nabo okweyongera okuwa omusolo mungi ekintu ekikyali ekinene ennyo bw'ogeraageranya n'embeera ya bannayuganda mu kiseera kino.
You expect the public to pay. So the strategy that you are talking about, so if you cannot afford to pay, well, how do you expect the public to pay? The tax register, you know, performance is very poor. So among the issues we should discuss about is this issue of debt analysis, both domestic and external, for us to see a way forward. Because now, remember, we are going into the budgeting process. I mean, the financing is going to remain the same. The auditor does a good job, it stops there.
Yeah, so we need to get them and agree with them and have a discussion, very candid discussion. On this matter
now,
because it's even the like following pages we needed the PSSST to be here,
so that's why we are saying when it comes to these issues the time the PSSST appears government